Kooti enkuru etudde gaba okuwensala ku musango oguvunaani wa Christopher Okello Onyuma ogw'okutemula abaana, ekizudde nti Christopher Okello Onyuma oyo talina kamogo yadde obuzibu ku mutwe. Okello Onyuma ono avunaanibwa emisango ena omuli omusango ogw'okutemula abaana mu kifo ekirabirira n'okukuuma abaana ekyaggaba ale Childhood Development Center ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokuna omwaka guno 2026 ng'era ekifo ekyo kiddukanyizibwa ekkanisa era nga kirabirira n'abaana abatalina mwasirizi. Abamu ku battibwa okuli Eteku Gideoni ne Seriyange Ryan kizuuliddwa nti abaana abo baali bayambibwako ekkanisa. Kooti itegeezezza nti Christopher Okello Onyuma ono ye yaluka olukwe olw'okulumba n'okutemula abaana. Kigambibwa nti Christopher Okello Onyuma ono yakyalira ekifo ekyo nga yeefudde omuzadde era nti yali ayagala okufunira omwana we ekifo ku ssomero eryo, kyokka nti era yasasula ne school fees ssaako ensimbi eza yunifoomu ng'ayita ku nkola ya mobile money mu mannya ga Zulia Onyuma, wabula nti ate oluvannyuma yeekyusa n'alumba abaana. Omu ku bajulizi omuli okuli Faith Namutebi nga y'omu ku balabirira abaana mu kifo ekyo ategeezezza kkooti ndi Okello Onyuma ono oluvannyuma lw'okufuluma woofiisi yalabwako ng'agajambula omwana nti wabula we yagezaako okumuyimiriza ono naye n'amukyukira ng'ayagala okumusala. Ono ategeezezza nti yakuba enduulu eyasomboola abatuuze oluvannyuma ne bavumbagira Okello Onyuma ono era poliisi nti ye yamutaasa ku batuuze abaali bataamye obugo. Omusasi waffe Betty Ziwa Mukisa kaakana ali ku kkooti kayongere okutunnyonnyola ebigenda mu maaso.
Omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka yasingisiza Christopher Okello Onyuma omusango oluvannyuma lw'okwekenenya obujulizi obwaleetebwa mu kkooti. Omulamuzi akizudde nti obujulizi obwaleetebwa mu kkooti bulaga bulungi nti Christopher Okello Onyuma ye yatta abaana bano. Okusinziira ku bujulizi obwaleetebwa mu kkooti, Christopher Okello Onyuma bwe yali awa obujulizi bwe yakkiriza okutemula abaana bano, wabula n'ategeeza kkooti nti yali takikoze mu bugenderevu olw'ensonga nti mu kiseera ekyo omutwe gwe gwali tegutegeera bulungi. Omulamuzi agambye nti obujulizi obwaleetebwa abakozi ku ssomero kuno omulamuzi ategeezezza nti obujulizi obwaleetebwa abakozi mu kifo kino akuumirwa abaana ekya Ale Childhood Development Center bulaga bulungi nti Okello Onyuma ono baamulaba nga atemula abaana bano, era n'obujulizi obulala obwaleetebwa bulaga nti ekyambe oba ekiso ekyakozesebwa okutemula abaana bano kyaliko ndagabutonde ey'omuwawabiri ono Christopher Okello Onyuma. Era obujulizi obwaleetebwa abazadde b'abaana bulaga nti abaana abo bafa era nga batemulwa butemulwa. Ono omulamuzi agobye okwewozaako kwa Onyuma kwe yateeka mu kkooti eno nga agamba nti ye yali tategeera bulungi mu kiseera ekyo yaddiza omusango era yali addukako ne mu maka ge n'agenda ku street. Omulamuzi bino byonna abigobye n'agamba nti yabipanga bufanzi ng'ayagala okuwona omusango guno. Omulamuzi ategeezezza nti mu kiseera Okello ono we yaddiza omusango yali tali ku street, yali abeera mu maka ge ekyanja. Era obujulizi bulaga nti ono yali ategeera bulungi kubanga ekikolwa kino ekyokutta abaana yakiteekateeka bulungi, yakirowoozaako. Era obujulizi bulaga nti omulundi ogwasooka yagenda ku ssomero ng'ennaku z'omwezi omwezi ogwokuna neyeefuula agenze okusaba ekifo ky'omwana we ku ssomero eryo, ekikolwa ekiraga nti
weebale nnyo Betty Ziwa. Minisei